sirisi ono nsonyi wokuloleza ebikyamu abakukona bangi ne banozesa dia zene nzikiriza zene nzikiriza zene nzikiriza.
Sira mburira manye kuba mprina nyolwa mu mutima rakuba gweto chilava zigino zenkuwa olabika uzizalawa nzebi.
Maziga nega kulukuta mchifuwa Murifu na yogu icho ngaba Mumi omutima kubangwa gala Na yeku ni wala Mbulila mazima kubango jagala Manye, manye, manye When me look into your eyes It's me that I see
Let's go. Looking at me, oh.